Kushoto Korea.
Konde boy for everybody. My music, they shake your body, eh? Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Itando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo. Yes, ipigi ngenga pesa ninayo. Tunatia chenga wanafuata nyayo. Tunapiga denda wanapiga nyayo.
Wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia. Madu wote rukse nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto Korea. Washa tochi ya simu sa tuone mwanga.
Kushoto Korea.
Kapadisha wazimu wanalicheza wanga.
Samina mina
Waka waka
Shinana na mimi, awapati atasare. Usishangae tatuna vipini, mie makonde chare. Peace kwa lonileta mujini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyabara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia.
Oh yeah.
Kushoto Korea. Washa tochi ya simu sa tuone mwanga. Kushoto Korea. Kapatisha wazimu analicheza wanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto 7.
Talk that thing.
Kushoto kulia.
Mwendiga joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia.
Music at ninjaphoenix.com.
The Mix Killer.
Oh my God, it's better sound.